Alright, asiqhubeke kanjani sibingele bukhoma emsazweni akho ngoma FM igama lami welcome ngontombela Sibongo. Silapha ke la wa 13 la empela enyana ngaphansi kwama Spark Big 5 Hlabisa ukhona kungqongqoshe ke weze ezindlu esinayo la umhlonishwa wa Human Settlement and Public Works umhlonishwa ku KK Inkosi la kwi operations yahlola la namhla ke nanjoba sidlala naye indlebe umphathiswa kwezokuhlaliswa kwabantu. Mhlonishwa sekubingela la emsakazweni wethu ke inongoma FM ngaphansi kwesifundo umkhanya kude.
Siyabingelela kakhulu kuwena mphathi westeshi sethu Mahlobo. Awu mngani wami ngiyajabula ukubona emva kwesikhashanyana. Sibingelele ke nayo yonke ithimba ohamba nalo. Ikakhulukazi sibingelele kubalaleli benongoma FM ekhakoma wami. Ngizalwa lapha mina kwazitha eduze kwenqaba yembube high school.
Sibeke sithombeni mhlonishwa ikakhulukazi ukuthi ke ubeke nabalaleli inhloso ncangi yalokhu ukuhambela kwakho kwamasipala wase Big 5 Hlabisa.
Inhloso enkulu Mahlobo ukuthi nginikwe umsebenzi ukuthi ngakhele abantu bakithi izindlu. Njengoba nginalo umsebenzi lo ngifike nohlelo lokugada abasebenzi ukuthi izinto ziyenzeka yini. Sinohlelo ke sithi operations yahlola. Ngivese ngivuke nje ekseni ngithi sengiyendaweni ethile ngoba kunezindlu ezakhwa lapho ngizoyihlola ukuthi ziyahamba kahle nokuthi zakhiwe ngendlela yini. So ke la ke kwahlabisa e Big 5 Hlabisa municipality e ward 13 sine project izindlu ezingamakhulu amathathu 300 phase 1 out of 1000 houses esizohlola ukuthi hamba kanjani le project ukuze mangabe ineyinqinamba singenelele ukuze abantu bakithi bathole izindlu kuleli khaya ke sikulona kwaZwane kwamama wakhona umama uZwane sizohlola ukuthi indlu yakhe yakhiwe ngendlela yini. Hayi nginelisekile ukuthi indlu yakhe yakhiwe ngendlela. Kase siyobheka ukuthi sicela uthi angeneke ngoba sinesiqiniseko ukuthi indlu yakhe iphephile futhi ilandele yonke imigomo yokwakhiwa kwezindlu and bese zoyihanda over ngoba ke bese ngifikile ke hayi cha ngive ngathi le ndlu yoba senginyathelile nje egameni lika Hulman angishiye ne furniture yonke indlu and ugogo ke usitholile furniture nimbonile ke khala nezihlobo zakhe yabamnandi inhliziyo yami ngibona inyembezi zenjabulo ukuthi uhulumeni wethu uyabasula inyembezi abafelokazi neintandane.
Hlonishwa njengoba ke usuhambile ke kwadweni nabakabanzi nge-operation siyahlola lapho kuhambele yonke imkamo yezindlu osowayethula ngokusemthethweni nalena ke thekudoze neyingqinamba kungabe ngalokhu ke ukungenelela kwakho ubheke miphi imphumela?
Hayi imphumela mina mfowethu ngisengifuna into eyodwa nje. Ngifuna mangiqashe ukontraktor siwumnyango ukuthi wakhela abantu izindlu uziphuthumise isheshe ifike kubantu bakithi ikakhulukazi abantu abangenandawo yokuhlala kanye nalabo abahlele endlini zodaka elithi izulumalinile ziwe izindlu kufa abantu siwuhulumeni ke sizogwema leso simo lapha ekhakoma wami kaNongoma nakhona kunenqwaba yezindlu esesiyakhe khona kaNongoma and uNongoma FM sizowutshela ukuthi sizanini angiboni ukuthi azodlula amasonto amathathu ngoba nakhona ngizwile kuthiwa khona amanye ama-project amile ngitshelwe abantu bomphakathi ngiyobe sengiyanitshela-ke emsakazi ukuthi ngifika nini sibone ukuthi sixazulula kanjani iy'nkinga iqhubeke izindlu zakhiwe abantu bakithi bangene endlini.
Sasiphetha nje mhlonishwa umphazima sizwile ukuthi umnyango oholayo ubisingethi umcimbi ofana nalo kwisifunda esingomakhelwane lapha sisezululand kumasipala wasondini izolo lapha kwaZungu ngabe zikhona ezinye izifunda ozozihambela maduzane kade usubana noNongoma ozothi ukuhamba kuzo esifundazweni?
Sizohamba zonke msakazi sithi sakhe izindlu yonke iprovince sisebenzisa imali engaphezulu ka-3 billion ngalo nyaka lozophela ngo-March 31. Kubalulekile ke ukuthi sihlole wonke ama project ukuthi ahamba kahle yini yonke iprovince ngoba sakha yonke iprovince ngesikhathi esodwa msakazi.
Sibonga kakhulu thina mazi akho kuphetha mhlonishwa.
Siyabonga kakhulu into esingayisho nje Mahlobo kanye nethimba lakho ukuthi siwuhulumeni sizofika zonke indawo kodwa ngeke sifike ngesikhathi esodwa ngoba phela sibaluthi imali ingakanani njengomnyaka nje ka April kuzobe kuqala unyaka omusha weyimali sizobe sesiyasho ukuthi sithole imali engaka yokwakhela abantu izindlu sizokwakha ingakanani bese kuyalandela ke lokhu kulandelela egameni lami sibonge kakhulu kuwena umsakazi wethu sibonge kakhulu nakubalaleli benongoma FM ngikhonzeke khako mawami kwazitha khona lapha kwa nongoma ewa 20
sesokhambela nomphako sifisa ushike kazitha mhlonishwa
hayi ngiyoshike ninginikelela umashenge uthi uzonginikelela
sobonga kakhulu mhlonishwa kuba nawe
siyabonga kakhulu mahlobo sibonge kakhulu nalonke ithimba lakho
sikhuluma nomhlonishwa uKK Inkosi ngonqoshe wezokuhlaliswa kwabantu lapha esifundazweni sakwaZulu Natal nanjoba ke ehambela umphakathi wasempelenyane lapha lapha ke sikhona ke ehlamba nyathi Big 5 Hlabisa ngaphansi ke kwesifunda sasemkhanya kude la sibonga kakhulu kade ke sikhuluma namhlonishwa sozoqhubeka dlulile komunye umuzike sixoxe nabanye futhi kabantu abakhona ukuzwa nje injabulo siyabonga alright siyaqhubeka la sinaye ke ukhansela ke la ugwabini ukhansela ke wala kwa ward 13 esinaye ke la emsazweni wethu inongoma FM mhlonishwa ugwabini sokumukela emsazweni inongoma FM
Ngibonga kakhulu umsakazi nginibingelele nani sithoza kakhulu ukudibana nani osukwini lanamhlanje kuseni
Namhlanje ungqongqoshe kansela ukuhambele ekakhulukazi la ewadini yakho kunjani umuzwa sizwile ubala nokuthi khona umsebenzi kade usiwenza manje unjani umuzwa nje wokuvakashelwa ngqongqoshe
Hey umsakazi ngingabeka nje ngithi hey ngizizwa umuntu ebaluleke kakhulu eholini bomphakathi sifisa nje ukuthi lo msebenzi unqonqonqo azivakashele zowuhlola sengazathi impela ubungaqhubekela phambili sifisa ukuthola abantu bakithi bonke benayo umphemo okhosela indlu eqinile eyakhiwe ngesitini njoba ade ngisho nje umsakazi ngithi khona omnye umsebenzi ade siwenza besihlonza laba bantu okuthola ukuthi egcekeni kunezindlu nje zodaka zodwa njoba unqonqonqo adesha ukuthi bafisa ukuthi into enjengaleyo iphele kungabikho umuntu ohlezi indlini zodaka zonke nje igceke lonke sizizwa nje impela sithobeke kakhulu sifisa sengathi abantu bakithi bebengasizakala baphume kuyo yonke leyo nkinga
yiziphi inqinamba yena abanazo nombuka kusakuthwala project
msakazi ngingabeka nje ukuthi inqinamba bezikhona zona kodwa uzibona ukuthi ezinye zisuswa ukuthi indlala phela ibangulaka la khona besibona abantu bakithi umphakathi ukulangazelele kakhulu ukucosha emathubeni emsebenzi kangangokuthi ubukuze uthole kufika ikhati la khona ongasafisi nje kube khona omunye umuntu oqhamuka kwenye indawo kanti ukuthothi lokho kuyafuneka ngoba phela kuyo yonke imisebenzi nawo umphakathi osukuyazi kuyadinga ukuthi sibathole abantu abanolwazi ukuze singagcini sakhaphela izindlu ezosinika inkinga yisuka nje kodwa kumphakathi ubutholwa eyi kusulwa kuleyo ndawo bese ubona ukuthi hayi wenziwa indlala abantu bakuthi sebehlale kakhulu amathubo omsebenzi bengawacoshi ilezo yenzelelo nje singathi mhlawumbe umuntu ke wazibuka
ngathini emphakathini nayi impela sonto yokubhalisela ukuvota isisondela
bekungafisi ukuthi ke umphakathi nje ngothi lwawo impela kule mpela sonto yokubhalisela ukuvota baphume ngothi lwabo ngoba ekugcineni kosuku siyokhala ngeyidingo zethu ukuthi sisizakale kodwa singabi nalo izwi ngoba mhlamba sikho ekubhalise asibhalisele ukuvota sizilungiselele bengathi nje umphakathi ngaphandle kokuthi uzovotela abantu uzovotela iphi inhlangano kodwa zibeke nje ethubeni ukuthi ubhalisile uyavela ku voters roll ukuze ukuthi ngosuku lokuvota uma usubonthi nama ngiyokhetha lo engimkhethakho kube ngukuthi uzilungiselele kuba bhlungu umsakazi uthola ukuthi usuyafisa ukuvota uyokhetha lo buholo obuthembayo usuthi uyovota lapha igama lakhe alisaveli selifile nje alivoti lakho awusakwazi ukusho lokho obufuna ukusho ngezwi lakho abantu bonke abaphume ngothi labo beyobhalisela ukuvota
thina mazwi okuphetha
sengiphetha umsakazi ngifisa nje ukubonga kakhulu kuhulumeni ngokuba khona emphakathini sifisa ukuthi lolu hlelo lokwakhelwa abantu izindlu sengathi belingasabalala ngoba umsakazi okwamanje lolu hlelo lube nengxenye oluyithathayo ukwakhelwa izindlu kusuka emabhokisini impelenyane ehlambanyathi idikidiki khalokazi bathotho eminye imiphakathi ekhona ngaphakathi ewadini iyasala ngaphandle sifisa ukuthi lolu hlelo lokwakhelwa abantu izindlu kwesengathi belingasabalala newadi lonke sithola abantu bakithi sebekhuseleke ngendlela efanele ngifisa ukuthokoza kwami ukudlulele lapho msakazi
okay sawangakhulu khansela
Asithokoze umsasa.
Sikhuluma nokhansela wala kwa wa 13 ukhansela ke uZungu ekade sikhuluma naye la okade emukela kungqonqoshe kula ke kwa Big 5 mhlawumbe selokho municipality sekhona ugogo kuzwane esizokhuluma naye okuyena ke beneficiary otheke wathola ke yona lendlu ke namhlanje ayinikwe ke uyena ke ungqonqoshe uKK Mhlonisho KK Inkosi nanjalo siqhubeka inongoma FM isakaza bukhoma uhlelo luyispecially lwendaba zomphakathi la khona ke eBig 5 hlabisa lapha ehlambanyathi empelenyane gogo sekomukele emsazweni nongoma FM unjani
ntombendala
siyabonga ugogo bani
ugogo uzwana
kwazwana la ekhaya
kwazwana la ekhaya
uthinje ubona nanka amabhasi ukhuluma wakwabona nje ukuthi usakazele umuntu wenu
angithi ikho okungikhalisayo ukuthi yena kumzinzogana okwebusha namhlanje khani ngishadayo
khani ngishadayo
namhlanje ngibona imonto oyigcwele umuzi bese ngesaba nokuphuma
yey uthi uzonqunywa uthi gogo uzizwa unjani nansi indlu ngqonqosho sekuvulele kufanele nefinish
ngijabulile ukungivulela indlu yami ngiyabonga kwaba kwabezindlu ngibonga kakhulu lo osakhela izindlu bese ngibonga kulona ko ohambe sakha ila ophethe abantu abakhaya ubesiphethe kahle ethi mayingene ebaleni umbone ukuthi uyahleka lo mntwana akanakulutho wathi kimgogo ngokhisimuzi uzobulala phakathi ngizokufakela imbali ngiyabona nakho sekuqhakaza ogesi ngitho unazi imbali namhlanje ngibona inkulu imbali ungilethele inkulu ngiyajabula impela kakhulu nalaba bebesakhela nabo bebengenayo inkinga bebesakhela kahle bekhululekile ubabona ukuthi laba bantu bakhululekile laba bantu abanayo inkinga enkulu ngakho ke ngiyabonga ke kulaba bezindlu okubhlungu sengibona nakho sebengenisele imbhede sengicabanga ingane zami zahamba zonke anginangane nje oba ngihlezi la ngihleli nje nalokho kukhona okuncane izingane zentombazane abazukulu
nomama wabo akasekho
umama wabo ukhona washona abafana ababili insizwa umakoti ukhona lapha phandle wasala nomunye usegoli wasala manje ngihlezi nje kulomuzi ngihleli nje ngedwa sengijabulela lendlu ukuthi ke awangisekuphinde iweke lendlu manje sengiyothi noma lina ngingene ngibaleke ngingene phakathi ngihlale endlini yami bangisizile uhulumeni ungisizile ngiyabonga kakhulu.
Awusabonga kakhulu gogo. Inkulunkulu akubusise. Ungathini nje amazwi akho kuphetha khulumeni ukubonga nangqongqoshe uKK Inkosi.
Ngikhethe inkosi.
Ukubonga ungqongqoshe uKK Inkosi.
Hawu phela unkosi ugogo lo wala ekhaya uMankosi.
Yebo.
Ade ngimtshela ngithi hawu idlozi nguwe. Kungene wena ntu ngakwaNkosi ugogo umamezala wami uMankosi. Manje ngathi ngiyabonga. Ngibongile kuye ngathi wenzeke kahle kuze kwa aunt wakho.
Yebo.
Umzala ke lo.
Yebo.
Ngiyabonga ke nakuye.
Siyabonga kakhulu gogo.
Yebo.
Ugogo uzwana webeneficiary okuyena kade ezovulelwa indlu la ehlambanyathi empelenyana bemnika ke yona ke indlu ke ngokusemthethweni nefinisher phakathi. Uthi uyabonga ke kakhulu. Sicabanga ukuthi abazozwa kakhulukazi la base Big 5 hlabisa kuvelile ukuthi ke ezinye izingane ke kagogo azinawo kamapasi. Soke bazoza ke basukumele phezulu abakwa ama social worker nabakwa home affairs bezovakashela ugogo khona la empelenyane ikakhulukazi ke la bezolungisa ke indaba kagogo. Ngomshayela ke nomapasi. Sibonga kakhulu sodame siqhubeka ngoba siyedlula manje siya kweminye imizi. Ake sithi phuza amanzi bese siqhubeka nabanye.
Si ogijima kakhulu indlela agijima ngayo siyambona abantu nje ngendlela abajabule ngayo ngoba sila kwi sub-region yakahlabisa ukhongolo sisiyawubona usebenza nje kakhulu oholwa uSiri Ramaphosa intuthuko nje asiyibuzi sibona nje ngamehlo. Isimanga ke nje esenzekile njengoba sila emzini wakamanqele sihamba nomeya wasemkhanya kude uComrade Siphile Mdaka kwenzeke nje isimanga ethevula kwakuna nemvula kwasho khona ukuthi siletha yonke into lapha siletha amanzi siphinde futhi silethe izindlu ukuthi abantu abahlale bephepile endlini ezingawi izindlu nje ezakhiwe ngohlobo oliphambili kakhulu ngoba ena izindlu eno ceiling board izindlu kune bathroom lapha phakathi nokunosipho KK Inkosi wenze nje into enkulu kakhulu wanikela ngisho nangembhede la ukuthi abantu bekwazi ukulala umndeni wakamanqele netafula ukuthi bengadli bemile bedle behleli phansi yebo
njengoko njengoba usushilo ukuthi nijabule kakhulu nibukuthi khamba izinto ezohamba kahle nakho sekuyobhalisela ukuvota ungathini kubahlali base Big 5 Hlabisa?
Kubahlali base Big 5 Hlabisa ngiyakhuthaza nje kakhulu ukuthi ena abantu babonakele bengasi ukuyovota, kodwa njengamanje ngiyacela ukuthi ngibakhuthaze nje kakhulu ukuthi bephume emakhaya kobhalisela ukuvota mhla ka 3 nomhla ka 4 ebebengabhalisanga. Siyacela ukuthi behambe beyobhalisa, nabangayichekanga becheck ukuthi bayabhalisile yini. So umuntu nje uyakhuthaza uhulumeni nje ka ANC ukuthi abahambe beyobhalisela ukuvota. Ivoti lakho ilona elenza umehluko kakhulu. Ukuvota kwakho ikhona okuzokwenza ukuthi uhulumeni lo omthandayo nobonayo ukuthi uyasebenza aqhubeka phansi.
Ubeke igama elikhulu kakhulu, ake uthinte oda futhi kulele gama ikakhulukazi le-GBV. Ngumuntu wesifazane, sandile isigameko sokubulawa abantu besifazane ney'ngane. Ungathini kwabesifazane abahlukumezwayo kodwa abathulayo?
Kubantu besifazane abahlukumezwayo nje abathulayo, ngithi bantu besifazane asisukume. Singathuli. Ukuhlukumezeka kwakho kuhlukumezeka nawo wonke umphakathi. Noma ngabe kuthiwa ena iluphi uhlobo lokuhlukumezeka okulo, sicela ukuthi usukume ukhulume. Sibonile nje khona la kwi-sub-region yethu bebulawa abantu besifazane, inhliziyo yethu ibe buhlungu kakhulu ukuthi why thina abantu besifazane kwenzeke kanje ngempela. Siyacela ukuthi ena nisivikele, nisithande singabantu besifazane. Mase ngiphinde ngiyakhuthaza futhi kubantu besifazane ukuthi izwi lomuntu wesifazane selibalulekile leke kakhulu ngaso sonke isikhathi. Kumele ukuthi sizikhulumele, siphakamisane, sisupportane, singabukelani phansi singabantu besifazane.
Maza kokuphetha mhlonishwa Dlakadla.
Ngithi angibonge kakhulu kuNongoma FM nokukhombisa nje ukusikhathalela kakhulu siwumphakathi, nokuthi nabeseke i-sub-region yethu okuyumasipala wa Big 5 Hlabisa. Sithi njengathi ningaqhubeka ngaso sonke isikhathi nibe kanye nathi. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu. Sikhuluma naye thina la uhlonishwa ukhansela uMngoma Ezulu la ke ku Big 5 Hlabisa local municipality. Kade chaza nje injabulo abanayo ikakhulukazi njengo ANC la eHlabisa sub region ukufika ke kangqonqosha umhlonishwa uKK Nkosi, ikakhulukazi ke kuzokwenza operations yahlola nokuvula izindlu. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga baba.
Sizoqhubeka nawe inkulumo yakhe umhlonishwa ke uMayor wala eMkhanya kude district municipality uCouncil Siphile Mtaka uMagezana, esizoba naye njengo mayor wesifunda ukuzwa ke mhlambe naye ilaka lakhe ikakhulukazi njengoba khulunywa ke kakhulukazi ngayi operations yahlola. Ukucacisile ngqonqoshe uKK Inkosi ukuthi abafuna empeleni ukuthi bazise abantu, ngoba usuke ufuna ukubona abasebenzi bomnyango laba badojayo nabangayimisele ngokusebenza. Uthi ke lokho kwenza ukuthi ngempela ke bayithole sebesenkingeni ukuthi abasebenzi laba ke kufuneka bebanjwe besebenze ngobuqotho ukuze bekwazi ukwenza izinto lezi okumele ke bazenze. Ingakho ke kubalulekile ukuthi beze bezokwenza ke lo msebenzi njengoba athe sekhuluma ke la emndenini wakwaManqele okuwumuzi wesibili, umuzi lo one beneficiary okuyona ke othole ke ukuvulelwa ke nokwakhelwa ke le ndlu enefinisher ke enhle ngaphakathi. Ungqongqoshe uthengene imbhede kanjalo futhi ke namatafula ukwazi ukuthi umbhede ke amakamera namabili ukwazi ukuthi ke bathole ke indlu, bethole ke nento ke enhle phakathi nengcono ke nencomo isayo ke ikakhulukazi laphaya ke mabezovula ke zona ke lezi zindlu besiza ke nawo umphakathi. Okunye futhi akuvezile ukuthi kule sabelo mali ezophela ngomhla ka 3 March kule le budget abanayo ewu 3 billion babefisa ukuthi ke kwakhiwe izindlu ngokukhulu kushesha, kukwazi ukuthi ke zifakelwe ke ngenkulu ke impumelelo izindlu lezi, kwazi ukuthi ke kusizakale ke bona abantu ikakhulukazi ke basemphakathini ke wakwa Zulu Natal. Wathi ke yilona nto ke empeleni ke abayinhloso ncange kubona ukuthi ke bazokwenza njalo. Kade xoxa ke naye ke la ke benomhlangano ke no Premier kanjalo futhi nongqongqoshe ke wezihlaliswa kwabantu ke South Africa, ethi ke kuningi abakufunayo beyikwaZulu Natal ukwenzela ukuthi bekwazi ukucosha phela izinto ezizokwazi ukuthi ke ibalekelele bekwazi ukuthi ke basizakale. Wathi ke kusiza ke wona ke umphakathi ke ikakhulukazi ke walapha ke kwaZulu Natal nokuzowulekelela ukuthi ke kusheshekeke ke indaba yokulungiswa ke kwazo zona izindlu. Yabona ke sizothi ke singamthola ngoba sesilinde ukuthi sithole na ke uMayor ngoba eqhubeka nomcimbi kwayo ukuvula indlu ke ngaphakathi. Sithole na ke uMayor waseMkhanya kude bese ke ngempela ke siyakwazi ukuthi ke siqhubeke sisakaza ke bukhoma lapha ke endaweni ke yase Mkhanya kude la kumasipala iBig 5 Hlabisa empelenyane ehlamba nyathi ngaphansi kaKhansela uZungu kwa ward 13 lapho ke esikhona. Alright, siyaqhubeka njengoba shilo ukuthi sihamba nongqongqosho umhlonishwa ku KK Inkosi lapha ke Big 5 Hlabisa ngaphansi kamasipala wesifunda umkhanyako odabeni lo operation siyahlola azolwenza ke lawo. Sekhona umhlonishwa umeya ubaba ke umdaka esikhuluma ke naye njengamanje njengomeya wesifunda. Mhlonishwa sekemukela emsakazweni Nongoma FM.
Siyabingelela emsakazweni, sibingelele nakuwe umsakazi nakubalaleli bonke emakhaya.
Silapha namhlanje eBig 5 ikakhulukazi into obuhlezi uyisho nangenkathi kukhona ungqongqoshe owekazwelonke umchunu owoshilo ukuthi sifuna semkhanya ukuthi sizoshintsha sibe enye into umuzwa ikakhulukazi kade uvula nendlu entsha yomndeni kwaManqele.
Sijabula kakhulu umsebenzi owenziwa namhlanje umnyango wokuhlaliswa kwabantu uholwa umfowethu uMphazima uKK Inkosi ngaphansi kukaNduna Nkulu wakwaZulu Natal. Sibongele futhi kakhulu nemndeni le emthathu namhlanje ekwazi ukuhlomula yathola izindlu. Kodwa nje umsebenzi wanamhlanje besojoyina umphathiswa ohlelweni lwakhe lokuzohlola ukuqhubeka komsebenzi wokwakhelwa kwabantu bakithi izindlu, kakhulukazi la endaweni yasePelenyane. Kusijabulisa kakhulu ukubona inguquko eyenzeka emndenini yabantu bakithi bebesele kakhulu ngezimo ezadalwa nje izimo engaphezu kwabo. Kodwa ngiyafisa futhi ukusho ukuthi umsebenzi wethu omunye omkhulu njengomkhanya kude ukuhlinzekela ngamanzi. Khona la empelenyana sinomsebenzi sesiwuqalile ozophela maduze wokuhlinzekela ngabantu bakithi basempelenyana ngamanzi eduze kwasemakhaya. So kuhlangana kahle.
Yes.
Uyabona umphathisi uletha izindlu nga ngapha siletha amanzi, uyabona umgwaqo uyakhiwa. Masi hlanganisa zonke lezi zinto zebuyisa isithunzi abantu abamnyama okuyibona abacindezela ke isikhathi eside.
Mhlonishwa ake sikhume nangale yomgwaqo ikakhulukazi lo okufuna ukunqamla ngapha unqamle ngodabhazi uzuyofika kwa Nongoma. Ihamba kanjani ngakuzwa udaba uthi uzokulisebenza ulibukele eduze oluthinta wona ke manje lomgwaqo njengoba uzokhomba ukuthi lomgwaqo kwawufuna isilo samabandla ngenkathi sizama ukulamula udabhazi nengolotshe nehlambanyathi silamula lomphakathi ngezimpi ukuthi akube nepolice station isikhona ipolice station lapha kwadabhazi kodwa manje umgwaqo akapheli mhlawumbe beningakezwa ukuthi izofastrateka kanjani lendaba.
Umkhankaso nje obusho nje owawuqalwe umdlokombane isile sesakhothama imbube ngomhla ka 15 umphathiswa wezomgwaqo uzobela kwaHlabisa uhlomuka. Okokuqala nje uzobe ezovula ibridge elaphana ewela, okwesibili uzobe ezolandisa ngeyinhlelo zonke eyithinta uHlabisa manje odabeni lezomgwaqo. Kodwa uzobe ebheke kakhulu imgwaqo le efakwa itiyela blacktop. Lo mgwaqo soyikhuluma nakho indaba yakhona ngoba lo mgwaqo ngaphandle kokuthi wawulamula izimpi kodwa bathi ngesilungu is very strategic ukwazi ukuhlanganisa uHlabisa noNongoma ngokushesha. Manje umgwaqo uma usesimene sikahle leyo ndawo odlula kuyo ushinta uthuku ngoba noma ngabe yini abantu abayenza endaweni uma kune traffic ehamba kakhulu bayakwazi abantu ukusensa leyo traffic ukuhweba kuyona kodwa bayakwazi ukusebenzisa nalowo mgwaqo ube ziyithuthi zabo ukuhambisa izinto abayikhiqizayo kuleyo ndawo. So lo mgwaqo uyi-priority njengoba ngichaza nje ngomhla ka 15 uzobe senaba kabanzi umphathisi uhlomuka ngokuthi zithini iy'nhlelo zokuqedela lo mgwaqo.
Kade usho khona manje ukuthi unyaka onzima lona kuyebhalisela ukuvota mhla ka 43 February ungathini kubahlali basemkhanya kude special abantu abasha IEC uveza ukuthi indawo esemakhaya empeleni Northern Part of KZN balangiselwa ku 1.5 million abantu abasha abazobe beqala ukuvota, ungathini ungxinxa abantu?
Okokuqala nje abantu abasha ngoba sekwaba nezinto lezi ezisheshayo uzokusebenza abaqhubeke beyibhalisa insuku zonke bengene ku website ya IEC online voter registration. Kodwa u4 and 3 u4 and 5 ilanga elibalulekile okwamanje iyona weekend yokugcina ekhona yokunika ithuba labantu bakithi ukubhalisela ukuvota. So sinxanxa bonke abantu ukuvota yizwi, ukuvota kukunika amandla ukuthi uyikhethele uhulumeni omfunayo. Kodwa ukuvota futhi ku-accountisa abantu abakhulumeni. Uma kunezinto ongayiboni kahle hamba uyovota ukuze kungena abantu ocane bazokwazi ukulekelela abantu bakini ekuhlaleni. So ngikhuthaza bonke abantu abasha kodwa nabo bonke abahlali basemkhanya kude ukuthi belisebenzise leli thuba lokubhalisa ukuvota beyokubhalisela ukuvota ngobuningi babo.
Amazi akho kuphetha mhlonishwa.
Fisa ukubongela kakhulu othisha, abazali, isebenzi zonke kahulumeni nabo abantwana ngemiphumela emihle emkhanya kude kulonyaka. Sawukhumbula umkhanya kude uthole u 90.1% ku matric kulonyaka, waba u number 1 kwisifundazwe, waba u number 4 kuzwelonke. Sincusake ukuthi abantwana besebenzisa ithuba elikhona ezikoleni ezinkulu oNSFAS behambe beyofunda kodwa futhi laba basalile bangaphumelela zikhona izinhlelo idepartment esiyithulile zokuthuthukisa izifundo zabo kuze ngabikho umuntu osalayo ukukhanya kude onokuthula umkhanya kude ongathuthuka sibambane siye phambili njengabahlali basemkhanya kude.
Sabonga kakhulu mhlonishwa.
Siyabonga kakhulu.
Sikhuluma nomhlonishwa uMeya sifunda sasemkhanya kodwa umhlonishwa uSiphile Mdaka kade sikhuluma naye la emsakazweni wethu Nongoma FM ecacisa kabanzi uMeya kuveza nangokuthi ke kuyintokozo ukuthi ke ngempela isifunda sasemkhanya kude sithole ke uposition 1 kwaZulu Natal sithole uposition 4 lapha ke eNingizimu Afrika ngaphansi kwakhe lokho khomba ukuthi ngempela imkhanya usebenzi sesinobaba uManqele manje beneficiary okuyena othole indlu babudiyaza siyakwemukela emsazweni Nongoma FM.
Yebo hayi ngiyabonga kakhulu baphathi bohlelo nayimeya bonke abaphathi bohlelo no abangithuthukisile lapha kule ndawo engikuyona bengazi ukuthi nami ngizokhangela inhlahla engaka nje ngilokho ngibamba ngeka ngibamba ngapha nangapha kubhidlika ngapha namhlanje sengumuntu onjengabantu bonke abahambe endaweni ekhanyayo ekuqaleni bengisehlathini elimnyama ngibamba ngapha kuyabhidlika ngapha ngibhatanisa ngapha kubhidlika ngithi uNkulunkulu sengathi ngasiza kakhulu nezingqola abahamba ngazo zikukhanye indleleni ungabikho inkinga endleleni zezingqola zeyifike lapha baya khona bephile beze bekhokhobe ngumsebenzi abenzile bafaka intuthuko kule ndawo yakhe ibingekho intuthuko ebenjengalena ngoba bekubanjwa kuyekwa konke wonke umuntu la uhulumeni nabo abaphathi basebenzile kakhulu umsebenzi engazi ukuthi ngawubonga ngathini noma ngubonga lo msebenzi ungaphezu ukuthi ngawubonga kanjani nje nomsebenzi osithuthukise yonke le ndawo le ndawo siyabukeka le ndawo yakithi ibinge nje nale ndawo yakithi ibisehlathini impela elimnyama manje usuthi uhamba usungathi uhamba edrobheni kule ndawo esakhe kuyona
indawo yakaba negameko impela enyane zengwe nezinye igameko ezazaba khona iziqeda abantu usizo kanjani sekufika ungqongqoshe manje khala kho ungqongqoshe noMeya wesifunda abanyathela ekhaya kwamanqele
ngizwe ngigezeka inhliziyo yami ngoba kufike abantu ebengabazi bazo ngezinhliziyo ngendlela okwenzeka nomakhe abakade bakha nabaphathi bangeza inhliziyo ekwenzeni kwabo inhliziyo yami imhlophe ithe qwa inabalandawo elimnyama
ujabule kakhulu usuku lakho lokuzalwa namhlanje i-birthday yakho happy birthday baba uManqele
enkulu lena enkulu kabi le engithola namhlanje enkulu impela edlula ngisho iminyaka bengicabanga ukuthi ngabe yoba nini namhlanje njena sengifana ne letshele seqandeni othi malibola liqanda liyafa ngibonge kakhulu mina kakhulu over kakhulu nabahamba ivakashi nabaphethe uhlelo lomsebenzi ngithi kukhanye nasendleleni kunqobeka yonke into eyidimoni endleleni ukuhamba kwabo sebehamba ngendlela kunqobeka yonke into ngibonga wonke nje abebefike kulomuzi ukuthi nje idalo zale ekhaya zibaqoqile bafike bazongeza inhliziyo neivakashi na nabaphathi neyimeya nabo onqonqoshe nje bangigeza inhliziyo inhliziyo yami imhlophe ngizolala ngingafisile ukuthi ngizolala ukushisa nomzimba ngendlela ekwenzeke ngayo bengazi ukuthi ngizokwenza ngithole indlenjini.
Ubonene indlela phakathi kunjani ngathi sevulwe indlongene
kuhle kabi nje nangale kwempahla nje ngathi kuzohlala umlungu kule yandlu le ngendlela engiyibuka ngayo nje enhle ngayo nje ngathi kuzongena umlungu phakathi njobe sifaka impahla ke nje si over kakhulu. Ngibonga kakhulu baphathi bohlelo. Ngibonga kuwonke wonke nje nabavakashi. Kubo bonke nje ngibonga ukuthi uNkulunkulu andise beze bekhokhobe singahlukaniswa uSathane ngoba sisaxoxa nje kanjena. uNkulunkulu yakuzwa lokho ukuthi uSathane akasibumbe. Ngicela uNkulunkulu sise sikhokhobe. Sise sihotule izingane ngeyikhumba. Engikubongayo. Enhlizweni yami impela ngibonga ukuthi uNkulunkulu ekuzwe lokho ngoba yaseshukuzwa uyaphuza ukuphendula.
Sabonga kakhulu
ngibonga kakhulu
sabonga kakhulu
ngibonga kakhulu masoshabe
nakhona
aw number 1
nakhoke baba kuManqele kuyena kade thola ke indlu namhlanje uyazalwa ke futhi namhlanje usuku lakhe lokuzalwa uthi ke i-birthday yakhe lena engakaze kubonakala sesoba nokhansela uzungu manje sigoqe umsebenzi okade wenzeka khona namhlanje ke ikakhulukazi la emsakazweni wethu ke inongoma FM sizwe ukuthi ke ngempela sigoqe kanjani mhlonishwa sike sabingelana egwabeni ngowar kancela siyagoqa manje isimo salomuzi kade usibona usibuka kanjani njoba nawe kuwena kade uhlonza ukuthi akungene kule mizi uqale ngakwakhiwa
Angibonge Msazi ithuba ongiphalona sesike sabingelelana. Isimo salomuzi wakwaManqele sisuka kuwo njengamanje. Umuntu ujabula kakhulu ukuba khona umnyango ogcina ukwenza ngawo ngoba umuzi nawo esibona uhlwempu impela lokhu nje osekwenzekile osukwini namhlanje ukuthi bazithole nabo sebehlomula ngokuthola imibhede emakamelweni lana akhandiwe kanjalo neyitulo singathi nje ifenisha kuzokwenza umkhulu umehluko kakhulu wezibaba ngoba esesele yedwa nje sicabanga ukuthi naye uzozizwe balulekile empilweni nalomndeni asele nawo eyingane. Sithokoza kakhulu ukuthi nabo bahlonzeke sibahlonze njengabantu nathi besibona isimo sabo ukuthi kodwa naye mangakhona ahlomla kukho engasizakala. Sijabule kakhulu nje ukubongela lo mndeni wakwaManqele. Ngasho lokho Msakazi, sijabula kakhulu ukuthi umndeni ukhona okuhlomlile kakhulu kwazi impilo yawo, siyayazi ukuthi uphila kanzima kanjani.
Thela umuzwa wakho, sesiyagoqa manje, ungathini nje ukugoqa sikade sikwazwane sabakwaManqele, sesiyagoqa manje ewadini lakho, imibili lemizimpeleni sewadini lakho, siyagoqa manje, ugoqa ngaliphi, ogoqa ngalo emhlonishwa.
Engifisa ukuphetha ngokuthi Msakazi, ngafishane nje okukakhulu kakhulu enhlizweni ukuphakamisa ukuthokoza nanokufisa ukuthi ngabe mhlasimpe iminingi imize siyenzela lokho kodwa ngokwenamba besinayo le mbili ehlomlile. Sihalalisela yona, siyafisa ukuthi mhlawumbe nakwabanye besifisa ukuthi singayifika kuyona yonke imizi kodwa kwasho ukuthi-ke mhlawumbe akukwazi ukwenzeka kanye kanye ngesikhathi esisodwa. Singakhulekela nje ukuthi i-project leyo yokwakhiwa kwezindlu siyibone iqhubeka, kodwa-ke sinethemba oba nangu unqongqoshe ade sefikile nawe uyayibona ukuthi inselelo inkulu kangakanani ukuthi fanele abantu bakhelwe izindlu kakhulukazi kwa-ward 13. Ngifisa ukuphetha ngalokho Msakazi.
Sibonga kakhulu Mhlonishwa, sibonga kakhulu ukuthi sikhume nawe le.
Ngiyathokoza.
Besikhuluma nokhansela uZungu uward councilor walako ward 13 ukhansela kula phansi kamasipala eBig 5 Hlabisa local municipality esiyena kube emukelo ngqonqoshe ehamba ke nawo Mhlonishwa ngqonqoshe uKK Inkosi. Ake sigoqe thina ngoba besisakaza bukhoma la empelenyana uhlelo lwe special lendaba ke zomphakathi nakanjani ke bukhoma sikunika ke lona lapha esikhona la eBig 5 Hlabisa local municipality ukwenza isiqiniseko sokuthi uthola konke okumongo nokuyinjula buchopho kanjalo nokuyinjolozela kokuthi yingani silapha empeleni ke besikuntongelisa thina egudwini lethu ukuthi ke uthole ukuthi ungqongqoshe bekungani ezokwenza i-operation siyahlola lokho eshilo ungqongqoshe ukuthi kwaNongoma uyaya nakanjani in 3 weeks time uzobe khona ngoba kunenkinga aseyitholile ama-project ezindlu laphana sengathi kukhona ongasahambi kahle uzokwenza ukwenza i-operation siyahlola kusho yena ke bukhoma ungqongqoshe ngesicaphana nje okuncane sekushilo iyo lonke 3 billion wamarandi osebenzile ukuze kwazi ukuthi ke lo mali phela izophela ke isabelo sayo ngomhla ka 30 March soke kumele besebenze ke umsebenzi kwakhiwa izindlu njobe seshithi ziyaqhubeka zakhiwa kodwa sezu 65 manje zingaphezulu 65 esezakhiwe uthi kade eyo checker engaphezulu ka 200 lapha ondini izolo asebezakhile njengomnyango wa human settlement ukwenzela ukuthi kuyasebenzeka lapha yami kukhona ke nendlela angazoma ikhona ninduna yala ndlamu nhlahla uzosichekela sizwa amazwi enduna nhlahla usichekela ukuthi kukhansethi khona nindunala ukuze izokwazi ukuthi itholakale kutholakala lawo mazwi ngoba kubalethi nenduna ikakhulukazi egameni lenkosi lapha inkosi yakwaHlabisa kuzwakala ukuthi kuhamba kanjani njoba naye bivashelwe ungqongqoshe endaweni ke yayo ake sigwinye amanzi nakanjani ke masithola induna sobuya sigoqa nenduna bese siyabonga beshilo ukuthi ke masingathola induna sothola umakhelwane la emsakazini wethu lekoma FM mama sawubona
yebo njani
siyaphila umambani lo
ngumama uNxumalo
uMahlabisa kwaNxumalo umakhelwane la ekhaya kwaManqele nizizwa ninjani nje nivakashelwe uNqonqo
sizizwa sijabule ngendlela esijabule kachazeki siyaqala nje ukubona nje la endaweni yangakithi siqale sabonga nje ukungenelwa izindlu namhlanje ke kukhulu kakhulu asazi singachaza sithini siyabonga
nejabule izindlu sesimene njani
nibo zinhle siyajabulela zinhle siyajabula sithoze nje kakhulu ngakho konke senisenzele khona siyabonga
ungathini nje kudlulisa amazwi okubonga ekhanseleni ungqongqoshe neyimeya ngomsebenzi womhlangano
eyi siswele ngisho amazwi okubonga kodwa nje sithi uNkulunkulu abasize baqhubeke njalo nemisebenzi yabo kungabikho iy'nkinga ezobavelela beqhubeke besiphathe njengoba besiphethe besifanise nemindeni yabo siyabonga nje akukho okunye engachaza ngaphandle lokho engisho ngoba amandla ukuthi ngichaze okuningi awekho.
Uyena kumama kumakhelwane nomama uMama Mahlabiso ogane lapha ke kozwide ebedlulisa nje amazwi asikhoqa thina la sibonga kakhulu kuba la sempelenyane kwahlabisa ehlambanyathi Big 5 Hlabisa local municipality ngaphansi kwesifunda umkhanya kude district njoba kade sikhona la sihamba nonqonqoshe weze zindlu umhlonishwa uKK Inkosi siyabonga abusheng nkulunkulu anibusisi
awu siyabonga nibe neminenhle
siyabonga maka khulu.